mchana jua ni unatembea, utoka boni mbali, wenda boni mbali. Marangamia mbebaji ya katokea, na kukushusha mzigo lo kwelea, upate afadhali pole na safari. Eraswa chibiri tumi, yote tisa ilavu mi, umeonyesha maana ya upendo, sipo maneno bali kwa vitendo. Umeridhikana nilicho nacho, pewa tutolea kimacho, siku ikiwa sina twalala. Oh baby twalala, ah, baby, before I close my eyes, mina mumba Mungu wa kuline na kusimamie, we know bacha wangumie. Eti squeezy vipi mbona sikusikie tena, sikusikie ukilie, sikusikie ukisema, nipo bize na buja mani nimeshe sema, niko bize na baby na msalaba wake.
Nipo bize na buja mani nimeshe sema, niko bize na baby na msalaba wake.